Yeah. He's about to kill again. Will it then you feel the pain, right? Just smoke, yeah.
And you know I'm on my 7-Eleven.
I never rap, but your niggas probably think I pretended. I could go with the flow, I had to get elevated. I fully lit it when I heard them wanna end me related. Finna kill me, my nigga ninja, know I'm embedded. I felt the pain when your niggas told me I couldn't make it. Hope one day I'll get the money fast. Hope one day I'll get the money back. But then I ain't never need a class, I ain't never need a passes. I ain't never need a classes. Rapping in my jeans, I fit it all in my pockets. Nobody can stop it, no matter how to. I'm not the hardest, just a prodigy, bro. I've been losing control, I've been going off-road. On the mic when I'm rapping and I'm feeling it all. I've been losing control, I've been going off-road. On the mic when I'm rapping and I'm feeling it all. Yeah, I'm harder than nobody else. I'm just feeling retarded for real. I did not do this thing for the bills. I did not do this thing for the chills.
Chanzo na taigo zikumbila grevu. Sovo ni konkewe kembo zisefu. Funza wanzako vakuza silevo. Diaholo gelo papiti ni paya. So I crap apari mkapama. Vena muleke chemuti sevana. Na pwela kuyipa ni mipangalaja. Bezri hai monga na mwakapawa. Muleke vingazi kwa zimu za jama. Ine ya ukingi mugemu inangala. Panji ni duma bisama mambala. Olo wachizungu ni paya nekaya ni funa. Na wazie kuti waindi ne tricky. Tepjan gavoka wangala chezi kwa timoji ya zipo. Roni onega simple. Bati papitu oizino ni njita metaiga mujango ni paja makinko. Mwanga ichimaki, risa tiriko. Budoza mugemu ni dronsa mavisi. Na wasiringa ni pase ni juicy. Na wasiringa ni pase ni juicy. Yeah.
King Taliban with fire the fear man. Hey. Wafana mwache pesa. Kuli ine simu kwana. Imwe ni semu na shoti ina sila rastiki. Now I'm going higher. Mumwamba monga jeti. Babiti ya posto pita kunichila teti. I'm strong monga soja. Vasala ni makadeti. I'm the king vela voku mwe ingenela papiti. Ili physically fit. Zeki rapa ali weak. Afunika kuskulu. Aka mumwe seko inki. Unaenda kunganga. Unakona na kumanda. Atuka chileva king. But still suwa chila. Iwe ukali mutila.
Oji ozen zile building. Yeah. 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 Ningena chabe marapa ambo tantula. Bangala shoku vayamba kunyefuka. Rapa wako woyi muno sali sefuka. Iron eye sanga need get ama track full. Yanga ya makosa na bode. Yanu nangu loko maniga ya poncha. Papua yanda marapa ni chombo cha no why. Don't give a F what the chombo kaoma. Talk about rap not to call believe. Vama bazin vamo brand full hemo kopini. Isi flow up a boy ni konkiri konkiri. Rapa wako waza chitana copy me. Copy me ni wapasa pressure but the shiri pumping me. Tap me if you want to get ni moku me. Moku me like exam kanti moku me. Hope you understand the buzz that I'm dropping. A broad hard buzz share why. 14 itikavoka mfaya chila ya benzini. Hapa woy na kufunda. No need ya extra back. What is teni remover? Ozei
Kami SK Upunda se intro wase mangala tete. Nangena shafulu bremba ya matete. Muma dalila ndani retane ni mushete. Kulipe body sinanda wapose paka tete. Vena ushinga don for sivafu na niveke. Katifa kukanga boy imba vileke. Ineni na mpola kuimba singaleke. Niripa mamba kuti nizira ndeke. Ineni mabozo babiti singadeke. Vendela kulo ngati ufu na umveke. Vena mamisa biti lekani ni waseke. SK ni king ipa biti sadyewa. Nilipe nazo nifoka mutitewa. Atfeki lapa na kwera muma pewa. Lapu nifokano ugiri atentewa. Wakalapa wasala wasekewa. Nyanga la Puli juju, bwero jengeko, fulu pampewa. Come here, misa na mpora. SK
on the mic. Kemu ndine kingi mumukosi na majua. Zani peza na majib. Bize jingu mabluali. Uziwa ndine goti na maflozi ya skali. Wafana na wakulu wei kwa ndayanga dari. Baking lapas monga bread mubekari. Nuku popopo kumutu kwa bandari. Nigangena krabu ndine sowe la mazari. It's on the mic, sinisho tapa wakari. Gilo wako afu na kosa gari. Pay attention, ifu na amiuzeni. Badalama najua gachen. Beef na ino, zono nga brain. Kodi bazi monga mazi motion. Na bwena na force full soja kulasha. Hating on me awo mandi wa itaya. Ani nikalipo sinicha na retire. Nika dropa single wama kamba it's fire. From bottom to top to going higher. Nime lapo vikaso henes na black label. Ofu na kunikuwa sasura figa pali level.
This jump off is sponsored by Mr. Isaac Music Promotions, dealer in hardware equipment.
Nza bize kubondi na mvera kafoni. Hine kuyanka na vera mafazi bayamba kukamba. Hati batonti kufuna kustudio kuvivesi uchaye. Kati ni mula chikupasa uchaye wa mvera. Muna wase menza kukamba titone mugemu wasira maningi. Munga ni planga, munga sibebe wa mene penzo tipanga. Hello na pwere nifuna mafansi wase wazivi. Hati humu ni limu mutrapu nifuna kuchaya. Kairi dine wenza kusula ta. Hati nasira nasia kumveka. Ah ushe ni ndani mwana wafitu wa mene ana macheboza. Hati wa joy, wanare kochosa manyimbo. Hapa na bwela nifuna kubwelelera. Olo mupando nitenga, nitengelera.
You are tuned in to Rock Pizza Studios, exclusive.
Yo, 240 my buzz yelling blood in a hope. muni ziwaka Ino ni chata ipiesi diega nyama zipa Niliti bona mvela tina pai wa musaifa Free kiti China, wasaiva la saifa Dan kila biti ngona vipanga sindine Jine kea tega siwanga telele vane Munyimbo kamba vintu visa mfega noti vola Fyaine nina nzeru ngati mfuti nga kubola Wapiti munga diane pati noti voku diane Kalu chila pano siwa oneke mwena imwe
Liu shakes, yeah Nili mu jump off Malapa ni wacha switch off Wose yawa niwa paya, guess what, rap gear Hani segesa patuma, nikafika wanje njema Kwa tichewa na lema, hine ndine liu shakes Vela kutini kuhuzi, katete inatenga Yawa wose niwa fana, siwa na mele mapepe Siwa ngafike palevu, paka che nikapule napia Kaleza paka nifike, jump off, jump off Wose yawa niwa paya, hine ndine chechikari Wanita King Kali Kwenye choka ni kutali Mpaka cheni kafige shakes yeah
Believe Fuebo Fadje get it Listen Go. Best of the best nine Hona bafana bali modiwe Aposto di pase biti ni pwanye Fulu ni ma expatriate I'm the best so what can I say Nise tiliko no tima XA Black ni black African boy usapala Nisa black na grey Ileka bundo pa bundo oh gosh Na rap ni nasty fulu visash Hapa edisoni disbo na clash Heta kumu sulapie fulu ni nyash I've been rapping choka kudala No wanda nga rapa heta mapualala Fake nigga taluka flow ni butiko sapala Nisa na kamwala Nika tandala To my rapper ni putula mangala But my rap gene king Vela flow so clean When I rap haters Bisa mchitambala Gone
This jump off Is sponsored by Mr. Isaac Music Promotions Gila in hardware equipment
Essa diferente que está a ouvir É a que posso pita Onde machine que está a bater Este canção
LGSwagmusic.com